amadzambi.com. Super vibes.
You can cheat on me as long as I don't know. Play me for a fool as long as I don't know. Lie to my face as long as I don't know. Long as I don't know, long as I don't know. Taku chita iwe, bola nisatiwe. Kunditenga opusa, bola nisatiwe. Utaku ndinamiza, bola nisatiwe. Bola nisatiwe, bola nisatiwe. Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
As long as I don't know. Zindi usache mabota tango my message kuma delete sweet talk. Tika kala pako tika kumano. Zindi pata ya bondi maziwa meneti mapangila senta ineo no. My flowers are winner, kukasi ya nso kwa winner. Uzisangalala, zisa kukuze za winner. Chikwondi chiende, atitandi zile winner. Kundikulila gift, ndi ndalama za winner. Bola osa ndipata zima STD. Ikazala kwa ndizaku, ika ku D&D. Okulu luga sine, umina G.O.D. My regret is zango tele ma OMG. I'm not toxic, but what I don't know do not exist. Kuma ikazala kwewe, uzasa nduga ex. Ena alowe nawe, usa ndipata stress. Utaku maserela, bola usa male. You can cheat on me as long as I don't know. Play me for a fool as long as I don't know. Lie to my face as long as I don't know. Long as I don't know, long as I don't know. Taku chita iwe, bola nisatiwe. Kunditenga opusa, bola nisatiwe. Utaku ndinamiza, bola nisatiwe. Bola nisatiwe, bola nisatiwe. Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango kuila.
As long as I don't know, long as I don't know. Cause what I don't know do not exist. Koma ndiga zatiwe weo zasa nduga ex. Ena aloe na weo sandi batu stress. Utaku masewe na bula usamale peace babe. Cause what I don't know do not exist. Koma ndiga zatiwe weo zasa nduga ex. Ena aloe na weo. You can cheat on me as long as I don't know. Play me for a fool as long as I don't know. Lie to my face as long as I don't know. Long as I don't know, long as I don't know. Taku chita iwe, bola nisatiwe. Kunditenga opusa, bola nisatiwe. Utaku ndinamiza, bola nisatiwe. Bola nisatiwe, bola nisatiwe. Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango kuila.
Long as I don't know, long as I don't know.
www.amadzambiwe.com.